Sema ulisema pale alikuya tumuyishe bongo. Sasa nakwenda kumuuliza hati chikia.